Kuyinhla ngempela ukubuya ngibe phakathi kwalaba bantu base Spain futhi kulokhu kusa. Futhi angazi noma uJim uyakuthola yini lokhu. Oh, uthola ukuqopha. Ngisalokhu nginalo irekhodi ikhwaya encane yase Spain eyalenza ngenkathi ngilapha ngaphambili nomfowethu uGasha. Futhi ngiyalikhohlwa lelo culo elincane ababevame ukungicilela lona. Kodwa oh, ngangilithanda kanjani ipolelo. Nalawo bantwana manje bonke sebekhulile futhi bashadile. Ngiyaye ngizwe kubo ngasikhathi futhi ngihambe ngangena kulokhu ukusa ngase ngibone uJoseph omncane futhi manje ngempela kwenze ukuthize kimi futhi ngijabule ngempela ukunibona. Futhi manje nginegama elilodwa engingalisho ngeSpanish. Ningathanda ukulizwa na? Hallelujah! Angisoze ngalikhohlwa igama, ngangizama ukuthola owesifazane oyisithulu kuba angizwe ngesinye isikhathi. Manje ngingahle ngisho lokhu ngokungesikho konke. Niyabo, kodwa engilikhumbula kahle hle lalithi Olga. Kunjalo na, ngizwe, yizwa, Olga. Futhi manje-ke angisoze ngakhohlwa. Gloria a Dios, kuyamangalisa nje. Oh, ngaba nethuba ukuba ngibe sezansi kumkhulu idolobha laseMexico. Ngikhuluma nabo ezansi lapho, ngangijabule kanjani pho. Futhi ngangivame ngangiseFinland emva kokuba ngangilapha futhi njalo kumkhumbuza ngokukhuluma kwesifazane omncane ongumfinish. Bangenyisele kulokho abakubiza ngokuthi iBethany, sonke isizwe sinombono waso uqobo. Mina nizwa ukuwawaza kumsindo, ngabe ngisondele kakhulu kulokho na. Nizwa kahle kukanjani lokho? Lona wesifazane omncane wayengumuntu omncane othandekayo, kodwa wayefana nami. Wayethanda kaninginingi ukukhuluma nomhumushi, wayekhuluma asheshise impela nomhumushi. Wayengakwazi ukukusho asheshise ngokwenele kulokho ayefuna ukukusho. Futhi wayema nobuso bakhe babu babomvu, wathi nginakho phakathi okwalabo bafo ukuqeketha. Kodwa niyazi ngiqaphelile ukuthi zonke izinyoni zonke zikhala ngesiNgisi, izinja zikhonkotha ngesiNgisi, izingane zikhala ngesiNgisi. Ngiyamangala ukuthi yini indaba ngathi empeleni. Kodwa ngomunye wethu ucabanga ukuthi ulwimi lwethu luyoba ulwimi lwesikhathi seminyaka yenkulungwane kusobala. Kodwa thina esemukela umoya ongcwele, lelo yiqiniso, ngoba sinolwimi lwasezulwini. Sinomfowethu Roy lapha onathi kulokhu ukusa, usomaqhinga ovela eWashington. Ngikholwa ukuthi wasebenza phansi komongameli abahlanu noma abayisithupha, omongameli abayisikhombisa. Futhi niyazi ukuthi ngizwa kanjani ngimilokhu kulo msamo. Ngikhuluma nendoda enjalo ihlezi emva kwami. Kodwa ubufakazi bayo njalo babu ngobuqhame ngempela kimi, futhi ikakhulukazi ngenkathi ngikholwa ukuthi yayingumluthela. Uma ngingaphosisi phakathi kokuthi yikatolika noma umluthela. Futhi yathi yayi into ethize ngokugaqazela phansi kwethende emhlanganweni omapentecostal, futhi yasukuma egcineni yayithola indlela yayo yokuya e-altare. Futhi ngenkathi yenza inkosi yehlela phezu kwayo futhi yayibusisa. Ngangokuthi ngicabanga ukuthi ingakhuluma cishe ngezilwimi eziyisikhombisa ezehlukene. Futhi yathi yaluzama olulodwa alisebenzanga, yasizama olunye alisebenzanga. Futhi ngicabanga ukuthi ingakhuluma uma isipanishi ngokufanayo njengoba nonke ningakwenza. Ngakho yazizama zonke futhi azange asebenza. Futhi niyabo, niyazi ini uNkulunkulu waba muhle kakhulu, uyehla futhi uyinika ulwimi engakaze luzame ngaphambili, yathi liyasebenza. Kunjalo ngicabanga ukuthi yileyo ndlela okuyoba ngayo ngaphesheya. Izinkumbulo eziningi engizibamba enhliziyweni yami ngebandla elincane enhla, ngikholwa ukuthi ngiyakhohlwa ukuthi likuphi, lingapha ndawo lisondele emgwaqeni uThonto. Futhi ngiyalikhumbula lelo, ngingacabanga ngegama umgwaqo uThonto lapho ibandla iSpanish Apostolic lake laba khona. Bengithi kumelusi lena bekungaba indawo enhle ukuba nemvuselelo. inqwaba yendawo ibandla elisha abantu abakahle ngakho ngicabanga ukuthi belingahambisana nemvuselelo ngolunyisuku khulekani kulokho ningene futhi nibe nemvuselelo manje ngithemba ukuthi kuyimpinda nje yalokho esasinakho ngale kwelinye ibandla ngiyakhumbula ngimegcekeni ngencike ngale kothango phansi phezulu nomgwaqo ngokuzama ukusuka lapho ngesikhathi sasebusuku impela kwakukuphuphuma engingakaze ngikukhohlwe futhi nginerekode lamanenekazi amancane amakhosazana nabazalwane abacula futhi benze irekode futhi babezama ukucula elithi kholwa kuphela futhi babengalitholi kahle nje niyazi babethi esikhundleni sokuthi kholwa kuphela babelikhipha bathi ionia kholwa niyabo futhi ngiyakhumbula uRebecca indodakazi yami uSarah namanje bathi babayi cula dlala lelo record elincane lencane esikhundleni sokuthi bathi iSpanish babengena kulikhuluma lelo gama bathi amantombazane aseSpanish amantombazane amancane aseSpanish ecula elithi kholwa kuphela. Awu ngiyakhumbula bawulandela umhlangano imvuselelo yayisekhona ngaleyo nkathi futhi balandela umhlangano yonke indlela ukuya e-West Coast. Nento encane yabambelela okwehange enhlizweni yami ngenkathi sisuka eCalifornia umfowethu Mo nami nomfowethu Brown ehla le ekumkhulu futhi ngenkathi ngehla ngidlula kuleyo ndlu ngalowo busuku lawo bantwanyana bemi lapho becula lelo uyakunakekela nike nalizwe libalele noma limathuzi uyakunakekela izikhathi eziningi ezizweni zangaphandle phezu kwezinkundla zempizo umbango wezwe ngizama ukuletha umlayezo kaKristu ngangiwakhumbula lawo mantombazane nabafana bengiculela lelo culo uyakunakekela libalele noma limathunzi usalukhu ekunakekela ngakho lolo kube lugqozi olukhulu usizo. Ngihlangana nomelusi wenu okahle futhi ngijabula kakhulu ukubona ukuthi ibandla liyaphila futhi ninalendlu enkulu lapha ihlalisa bonke inqwaba yendawo yokupaka indawo yangempela nje ezandleni zikaMoya Ongcwele. Uma nje singamthola ukuba sikubone futhi sazi ukuthi sibize imvuselelo yena ngikholwa ukuthi bengayinikeza eyodwa. Manje kulobusuku sisebandleni likamfowethu Outlaw ibandla iJesus name ngale kwelinye icala nomfowethu Outlaw ngikholwa ukuthi yibandla leapostolic naye ngicabanga ukuthi nje ubiza igama lakhe ibandla iJesus name ngicabanga ukuthi ungowepostoli ngenkolelo futhi ngakho sizoba lapho kulobusuku futhi manje asisho ebandleni laseSpain ukuthi manje uzani lapha ngoba uhlala esikhundleni sakho somsebenzi. Bese kuthi ke kuzoba khona ukubuthana okukhulu kosomabhizinisi abangamaKristu. Kuqala ngolwesine emva kokuba izinkonzo sezivalile kwamanye amabandla. Ngolwesine nale ngumuthela bazoba nezikhulumo ezigamile. Futhi ngakho uOral Roberts nomunye umfowethu oyiMethodist osanda kusindiswa nje futhi basho ukuthi uyisikhulumi esishisayo futhi ngiqinisekile ukuthi nizozijabulela lezi zingonguthela. Nani bantwana eningamabhungu namatshitshi banokubuthana lapho kwamabhungu namatshitshi futhi njengoba umfowethu ememezelile nje nginabantwana bami lapho ngakho bangangena kulokhu futhi ngakho manje ozani sizojabula ukuba nani inkosi inibusise nonke.
And now I want to turn in the Bible and read some of his blessed words.
Futhi manje ngifuna ukuphenya iBhayibhelini futhi ngifunde amanye ezwi lakhe elibusisiweyo futhi ngikhethe kulokhu ukusa okwesikhashana esincane nje angifuni ukunibamba isikhathi eside kakhulu. Enye indikimba futhi enye yazo itholakala kuSamuel kuqala enye itholakala kuIsaya futhi ngithanda ukufunda kuIsaya kuqala. Futhi nginizwa kahle macala onke na phakathi kwalamamayikhi abonakala enokuzwela kakhulu kimi angazi ukuthi yingani nizokahle khona lapho phakamisa isandla sakho kuhle kuhle. Manje ngithenje ukusho izi kancanyana kusobala lokho kusukela ekukhulumeni kakhulu futhi selokhu kwasukela ngilapha nalo abazalwane baseSpain cishe eminyakeni eyishumi nesithupha edlule ngiqagele mhlawumbe cishe eminyaka eyishumi nesithupha noma ishumi nesikhombisa edlula awu kade ngishumayela selokhu kwasukela lapho ngakho bengikhatheleke ngishilo futhi ngisakhathele kodwa ngisaqhubeka ngomusa kaNkulunkulu.
Now, let's turn to Isaiah 40, the 40th chapter of Isaiah.
Manje siphenye ku-Isaiah amashumi amane, isahluko samashumi amane sika-Isaiah, nesahluko sokuqala noma isahluko sesithathu sika-Samuel okuqala. Futhi sisabambe lezo zindawo senzela ukufundwa kwezwi. Ngithanda manje ukuba sikhothamise amakhanda ethu okomzuzwana nje senzele umkhuleko.
Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege of standing in this lovely sanctuary that's dedicated.
Baba wethu wasezulwini siyabonga namhlanje ngalenhlanhla yokuma kule ndawo engcwele ethandekayo enikelwe uNkulunkulu nangomsebenzi wakhe. Futhi njengoba sazi ukuthi izinceku zakho ime emva kwalomsamo lapha noma ipulpiti zikhathi eziningi nangempilo enikelwe enkonzweni yakho.
And this morning brings back memories of an revival that was just started.
Nalokhu kulokhu kusa kubuyisa izinkumbulo zemvuselelo ebiqala nje nomoya ongcwele owehlile ngesimo sokukhanya okukhulu njengensika yomlilo futhi wakhuluma ukuthi umlayezo ufanele ushanele umhlaba futhi manje namhlanje lowo ngumlando. Umlayezo sewokheleke ngendoda enkulu emva kokubona njengo-Oral Roberts no-Tommy Osborne no-Tommy Hicks nabaningi abanye nangemizamo esiyiveze sindawonye sibona umlayezo sewokhele imililo yezimvuselelo kuzo zonke izizwe phansi kwezulu ngomlayezo wePentecost. Kulokhu sinikela izibongo nendumiso kuwe oNkulunkulu onamandla. Futhi manje sikhulekela ukuthi uzobeka esimweni inhliziyo yethu ilungele uhlwethu olukhulu oluzokwenzeka masinyane siyakholwa. Futhi uma izinhliziyo zethu zingekho esimweni salokho noma yini enye osibekele yona, sikhulekela ukuthi usithethelele iphutha lethu futhi uzokhuluma kithi namhlanje ngezwi lakho. Busisa umelusi waleli bandla abadikoni balo abaphatheli nalo lonke uqoqaba amalunga. Busisa leli khwaya elincane nomshayi wopiano abashayi bezinsimbi bonke kanye babusise labo abangena emasangweni alendawo. Kwangathi bangaphuma beguquliwe njalo ngesikhathi basondele kakhudlwana kuwe kunoma bebenjalo ngenkathi bengena. Siphe khona baba futhi kwangathi lokho kungaba njalo ngisho nakulokhu ukusa ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen.
Now turning to the book of Isaiah.
Manje siphenya encwadini ka-Isaiah isahluko samashumi amane siyafunda.
Comfort ye, my people, saith God.
Tutuzani nibatutuza abantu bami, usho uNkulunkulu. Qungani iJerusalema isibindi, nimemezele kulo ukuthi ukulwa kwalo sekuphelile nokuthi buhlanguliwe ububi balo ngokuba lamukeliswe esandleni senkosi ngokuphindiweyo ngazo izono zalo. Izwi lomemezayo ehlane lithi lungisani indlela yenkosi nihlelembe oqwathuleni umgwaqo omkhulu kaNkulunkulu wethu. Zonke izigodi ziyakuphakanyiswa nentaba namagquma kuyakwehliswa, amagephugephu ayakuhlelenjwa nemigoxigoxi iyakuba yithafa.
Shall be revealed in all.
Inkazimulo yenkosi iyakubonakaliswa yonke inyama ikubone kanye ngokuba umlomo wenkosi ukhulumile.
Now in the book of
manje encwadini kaSamueli uSamueli uqala isahluko sesithathu ngifuna ukufunda ivesi lokuqala elesibili neleshumi nesiyagalolunye.
And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli.
Umntwana uSamueli wayikhonza inkosi phambi kuka-Eli. izwi lenkosi lalingavamile ngalezo zinsuku nombono wawuyivela kancane.
And it came to pass at the time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim.
Wathi ngaleso sikhathi u-Eli elele endaweni yakhe, amehlo akhe ayeqale ukufiphala, waze wangaba nakho ukubona. Isibani sikaNkulunkulu sasingakacimi uSamuel elele ethempelini lenkosi, lapho kwakukhona umphongolo kaNkulunkulu. Inkosi yambiza wathi, yena ngilapha.
The 19th verse, and Samuel grew, and the Lord was with him, and he did let none of
Samuel wakhula, inkosi yayinaye, ayiwisanga phansi nelilodwa lamazwi ayo.
Oh, that would be enough text that we could speak on here for.
Oh, leyo bekungaba indikimba enele ebesingakhuluma ngayo lapha inyanga, futhi besingadonsa eningi ingqikithi kule ndikimba enhle kakhulu. Kodwa kulokhu kusa futhi nje sinemizuzu ethi ayibe ngamashumi amabili ukuba siphume ngesikhathi esifanele kweyethu. Ngiqagele usonto sikole usuphelile noma mhlawumbe ulandela lokhu, angazi. Kodwa nokho ngifuna ukusebenzisa indikimba yokuthi iphimbo likaNkulunkulu ngalolu izinsuku zokugcina.
The very outstanding time.
Isikhathi esigame kakhulu kimi, siyaqonda ukuthi lapho esikhuluma khona emibhalweni ukuthi wathi umbono wawuvela kancane ngezinsuku zikaSamuel. Ngakho-ke lapho okungekho khona umbono, iBhayibheli lathi abantu bayabhubha. Sifanele sibe nombono, nemibono uza kubaprofethi futhi yizwi lenkosi elikhulume kubo.
And we find out that Eli was not a prophet. Eli was a priest. And he was getting old. And his eyes were going dim. Kodwa
ukuthi u-Eli wayengasuye umprofeti. U-Eli wayengumpriest. Futhi wayesegugile namehlo akhe ayesefiphala. Futhi wayengasakwazi ukubona ukuba ahamba-hambe. Wayendoda enkulu esindayo. Futhi wayeseqale ukuyekela umsebenzi wenkosi ohamba ungenziwe.
That's something like it is of today. I think the church, the organization and denomination.
Naleyo into ethize njengoba injalo okwanamhlanje. Ngicabanga ibandla inhlangano namahlelo kade esensimini isikhathi eside, futhi aqala ukwenqena nomsebenzi wenkosi usushiwa ungenziwe.
The word of truth, because the
izwi leqiniso ngoba ibandla kulona uqobo seliphendukela bona kalufifi, futhi sidinga namhlanje iphimbo likaNkulunkulu ukuba likhulume phakathi kwethu lisibuyisele emumva. Futhi niyabo u-Eli wayelale phansi ne ukubona kwakhe kwase kwehluleka. Wayengumpristi futhi babe nombono oyivela kancane ovela enkosini. Naleso sidingo esikhulu, futhi uNkulunkulu uthembise ukuhlangabezana nesidingo sehora ukwenza njalo lokho.
And we need the voice of God today to meet the need of the hour.
Futhi sidinga iphimbo likaNkulunkulu namhlanje ukuhlangabezana nesidingo sehora, ukuhlangabezana nesikhathi esiphila kuso. Futhi emva kokuba esekwethembisile singaphumula siqinisekile ukuthi uzosigcina isithembiso sakhe, lokho ngokwethemba ikholo elinakho kumenzi walo ukuthi wethembisa ukuhlangabezana nesidingo.
One reason that
futhi namhlanje isizathu esisodwa ukuthi ibandla lisesimweni elikuso yingoba kunamaphimbo amaningi kakhulu, amanye amaphimbo amaningi kakhulu ukuheha ibandla ephimbweni likaNkulunkulu. Sekuze kungabazeke impela ukuthi abaningi bayolizwa iphimbo likaNkulunkulu nakuba lakhuluma ngqo phakathi kwabo. Mhlampe babengaliqondi ngisho ngoba lalingaba yinto ziwa kubo bazifake bona ukobo baba maphakathi kakhulu impela emaphembweni osuku futhi uma siqaphela ekufundweni kombhalo wethu ukuthi iphimbo likaNkulunkulu lalingaziwa kubo futhi seliphendukwe laba ngaleyo ndlela namhlanje ukuthi iphimbo likaNkulunkulu maningi kakhulu amanye amaphimbo bese kuthi-ke uma uNkulunkulu ethembisa ukuthi uyosinika lelo futhi uma amanye amaphimbo ephambene nephimbo likaNkulunkulu khona-ke kufanele kube yiphimbo lesitha sethu ukusidida ukuba singaliqondi iphimbo likaNkulunkulu ngenkathi likhuluma futhi siyaqaphela kwakuyinto efanayo naleyo ngo-Eli nangoSamueli kodwa u-Eli waqonda khona manjalo ukuthi kwakunguNkulunkulu futhi ngokoqobo kwakungukuthuka ku-Eli ngoba iphimbo likaNkulunkulu likhuluma kuSamueli lalimtshele ngezenzo ezingalungile zika-Eli ngokuba wayetotosa amadodana akhe futhi ayethatha imali nenyama emihlatshelweni lokho kwakungalungile futhi ayenza izinto ngokungalungile eziphambene nezwi likaNkulunkulu noSamueli wayene into kuphela uSamueli ayengayenza kwakungukukhuluma impela futhi wayengothe ukuba madolonzima kancane ukwenze njalo ngoba kwakuphambene nayo impela indawo ayethunyelwe ukukhuliswa kuyo u-Eli nasethempelini kodwa u-Eli wathi khuluma uqhubeke nabo futhi wamtshela khona impela okwakuzokwenzeka ukuthi uSamueli noma usuku luka-Eli lwase luphelile njengomphristi ngoba uNkulunkulu wayekhulumile noNkulunkulu wayethumela umlayezo wakhe ngoSamueli umprofethi ukuzalwa okuyinqaba impela enikelwe enkosini kusukela esengumntwana uNkulunkulu wakhuluma kuye njengomntwana futhi wayemlungiselela umsebenzi owawumhlalele ngesikhathi sika-Eli sasesiphela
that it is absolutely a
kunamaphimbo amaningi kakhulu emhlabeni namhlanje ukuthi ngokoqobo kuyinto elikhuni ngoba kuthulisa iphimbo lokungaphezu kwemvelo
there is so many intellectual voices great voices a mighty
maningi kakhulu amaphimbo ezihlakaniphi amaphimbo amakhulu endoda enamandla ayihlakaniphi ukuthi ezimweni zawo zokuhlakanipha azamazamisa ngisho izizwe awasibo nje abantu bangobusuku kodwa azamazamisa izizwe ehlanganisa izinhlangano ezinkulu ndawonye imikhankaso emikhulu efekethisiwe
It's enough to confuse them of how that these
nomuntu bengathi ukudideka kancanyana kwenele ukubadida ngokuthi lezi zinto ziqhubeka kanjani futhi ziphumelele futhi kunamaphimbo avukayo futhi enze lezi zinto futhi kubangela iphimbo likaNkulunkulu kuba libekwe le emuva ndawo iphimbo likaNkulunkulu langaqinisa nephimbo likaNkulunkulu bathi sizokwazi kanjani ukuthi iphimbo likaNkulunkulu na ngoba okwanamhlanje ngaleyo nkathi lalikumprofethi oqinisekisiwe manje namhlanje sazi kanjani ukuthi iphimbo likaNkulunkulu ngoba ngokubonakaliswa kwezwi lomprofethi lona ngumprofethi kaNkulunkulu nephimbo likaNkulunkulu langeqiniso libuyisa kuphela lowo owangeqiniso ophilayo uNkulunkulu ophezu kwemvelo nezwi lakhe elingaphezu kwemvelo nokubonakaliswa kwezwi leqiniso elingaphezu kwemvelo khona-ke siyazi ukuthi liyiphimbo likaNkulunkulu ngoba naleyo super kuningi kakhulu okunye kwezinye izindawo zamazinga okucisha impela nje kulithulise lelo kodwa khumbulani liyokhazimula liyovela liyokwenza
now there is a voice today in the world of politics that's a great
manje kunephimbo namhlanje ezweni lezombusazwe lelo iphimbo olukhulu nabantu ngoqobo ngalolu suku olukhulu lwezombusazwe bayo konke kucoveke emabandleni abo nayo yonke into.
And many times that we have just seen recently,
futhi izikhathi eziningi ukuthi sisanda kuba nakho nje maduze ukuthi iphimbo lezombusazwe ngempela liqinile kule phimbo likaNkulunkulu emabandleni. Kungenjalo abantu baseMelika bebengasoze benza lokho abakwenzile nje nabo ngabe abazange bakwenze.
If the voice of God would have been kept alive in the church, they'd have never made that mistake.
Ukuba iphimbo likaNkulunkulu beliyogcinwa liphila ebandleni, ngabe abawenzanga lelo amaphutha, kodwa iphimbo lezombusazwe liqine kakhulu impela emhlabeni namhlanje kunephimbo likaNkulunkulu. Sekuze kwathi abantu bathengisa ngobuzibulo babo bobuKristu ngenxa yokudlana okuthandwa ngabantu, imfundo namandla ezombusazwe kuyihlazo nje ukukubona. Yona impela into isizwe sakithi esenziwe ngayo abantu babuyele emumva ngo base bevotela into ukuba ingene esayishiyela elinyizwe ne Plymouth Rock ne Mayflower now beza ngapha futhi bakha lo mnotho omkhulu esinawo. Yona nto impela esayilwela kanzima kangaka ukuba siphume kuyo. Sesizibuyisele emumva ngo ekukhamfuneni kwayo ngoba iBhayibheli likhuluma ngokuthi kuyoba ngaleyo ndlela.
And the system of Eli, a priest instead of a prophet.
Nengubo kaEli umpriesti esikhundleni somprofeti, umprofeti uyizwi nompriesti wayeyibandla. Futhi sekuze kwangena endaweni njalo sekuze kuqala ukuqeqa kakhulu ukuthi izwi alaziwa kubantu abalitholi, manje ke ungalikhuluma futhi abaliqondi ngoba abaqeqeshelwe kulo. UPaulu wathi umicilongo linikeza izwi loqondakali, bani ozokwazi ukuthi azilungiselele impi na? Abantu baqeqeshelwe iphimbo lebandla, icilongo lebandla. Sinamaningi kusonto esikole wethu kunoma abanye benawo, lokho akusho lutho. Sinokuningi ehlelweni lethu kunoma abanye benakho, sinelikhulu kunawo onke phakathi kwamahlelo. Niyabo, lokho kusohlobweni lwephimbo abantu abaliqeqeshelwe. Emgwaqeni bayaphuma ukuba bathole abantu futhi babangenise amashumi ezinkulungwane aphindwe kazinkulungwane emkhankasweni omkhulu futhi babangenise. Yini abayikhathalele na? Sinebandla elikhulu kuna onke. Sinentangano yebandla enkulu kwedlula zonke. Sinosonto sikole onamalunga aphakeme kunawo onke. Sinemeya yedolobha eza ebandleni lethu. Lokho kungahle kube kuhle konke. Kodwa uma lelo bandla elifanayo lingaqeqeshelwe iphimbo likaNkulunkulu, icilongo levangeli lisiza ngani na?
And when a thing rises just like
futhi uma into ivuka njengoba nje ivukile phakathi kwahulumeni wethu kwenzekeni na? Ibandla lilazanga iphimbo lecilongo futhi abazanga ukuthi bazokwenza njani. Isithembiso esikhulu sempumelelo, isikhwaga esihlaniphi siyangena futhi sayeka ngqo. Yona impela ithi iBhayibheli elayibikezelayo futhi zayingenisa yabo iphimbo lezombusazwe. Futhi kwafakazisa ukuthi kweqa ngaphezulu iphimbo lezenkolo, kungenjalo babengeke benze abakwenzayo iphimbo levangeli. Ngoba sithenjiswa inqwaba yezinto, sithenjiswa impumelelo, futhi akungabazeki kodwa sizoyithola. Kodwa noma kunjalo, lokho akusho noma yini ekholweni. Phenyani ngale encwadini yamaHebheli esahlukweni seshumi nanye. Lalelani lo Phawulo ongcwele ekhuluma ukuthi banjani ezinsukwini bazulazula bembethe izikhumba zezimvu nezikhumba zezimbuzi. Wayeswela bengenandawo, bengenakungena emzini. Ngangifunda emkhandlwini waseNaisiya ngenkathi izindabamlonyeni ezinkulu ziqubuka eNaisiya eRoma iminyaka engamakhulu amathathu emva kokufa kukaKristu emkhandlweni omkhulu waseNicaea ngenkathi ibandla elikhulu elamela lokho okwakufanele babefuna iBhayibheli nabaphenduka eRoma bebandla lokuqala laseRoma babejovele imibhedesho. Ukuba bathi isibonelo nje njengoba sinokhisimuzi, khisimuzi uKristu akazange nje azalwe ngosuku zingamashumi amabili nanhlanu kuDisemba. Kunoma ngabe ngazalwa ngani, amagqomo aseJudiya lalinekwa futhi ukuphambana nazo zonke ezinye iziprofetho zeBhayibheli. Wazalwa entwasahlobo njengoba onke amawundlu ezalwa. Wazalelwani endlini yokukhweza izimpahla esikhundleni sendlu na? Wayeyiwundlu. Wayengagijimeli ngani nje phezulu e-altare noma e-altare lakhe lapho abethelwa khona isiphambano na? Waholelwa esiphambanweni. Uholela imvu ekuhlatshweni. Wayeyiwundlu. Manje ke wazalwa ngenkathi amawundlu lizalwa. Kodwa yabo ukwenza lokho babenosuku lokuzalwa kwaNkulunkulu welanga okungukuthi emgudwini wokuma kwelanga ilanga ezinsukwini ezinhlanu kusukela kuDisemba zingamashumi amabili kuya kuDisemba zingamashumi amabili nanhlanu kucishe linganyakazi nhlobo ilanga lishintshashintsha kancane usuku ngalunye liya ngokuba lide lize lishaye usuku olude kunazo zonke ngoJulayi bese kuthi ke ngoDisemba usuku lwalo olufishane kunazo zonke bese kuthi ke leso sikhathi esincane samashumi amabili nanhlanu kusukela zingamashumi amabili kuya zingamashumi amabili nanhlanu babe nesekisi yamaRoma nomgubho wokuzalwa kukaNkulunkulu welanga. Ngakho manje ke uJupiter owayengunkulunkulu wamaRoma baseke bekujovela ekubeni bathi ke sizothatha indodana kaNkulunkulu nosuku lokuzalwa kwaNkulunkulu welanga sihlanganise lokho ndawonye futhi kube ngumgubho omkhulu owodwa. Lokho kuphambene futhi imijovo eminingi abayibeka phakathi lapho. Kwase kuthi-ke ngenkathi lawo indoda iqiniso kaNkulunkulu eyayifuna ukuhlala nezwi njengopolycap, u-Irenaeus, uMartin, lawo amakhulu asekuqaleni, indoda engcwele eyayifuna ukuhlala neqiniso futhi ngenkathi eletha ngumkhandlu waseNicaea, abanye balabo bantu babekade benqatshiwe kakhulu kwaze kwangena abaprofethi bevele ehlane bengenalutho abayicabekile kodwa isiqephu sesikhumba semvu ukuhlala kulowo mkhandlu, kodwa babelazi izwi lenkosi. Kodwa uthandwa ngabantu lezi zinsuku eziyishumi nanhlanu zezombusazwe ezinegazi futhi baleka ngaphezulu saseke siba neminyaka eyinkulungwane yezikhathi zonyaka womnyama yabo. Kodwa uNkulunkulu wethembisa ukuthi lelo cilongo lalizokhala futhi njalo abantu ulalela iphimbo lezwi leqiniso njalo hlola okwenzayo ngezwi. Iphimbo lezombusazwe futhi thina eMelika nalo lonke izwe sinephimbo elikhulumayo elizwakala kakhulu namhlanje. Nalelo iphimbo laseHollywood lithumbe izwe. Ake kuphume umuntu mumbe eHollywood nento ethize, uyithola isisezweni lonke. Manje siyaqaphela ukuthi babeke iphethini labesifazane bakithi engutsheni yabo, izitayela zabo zezinwele babeke leyo ngubo. Ibandla belifanele lazi iphimbo lecilongo likaNkulunkulu kulokho, kodwa kunokuningi kakhulu ukudideka ngoba bona abanye benze njalo izibonelo. Ungalokothi uzenzele iphethini emva kwalolo hlobo lwesibonelo ngoba singesibhubhayo njalo yize iphimbo likaNkulunkulu akushoyo ngalo. Bese kuthi-ke siyaqaphela eHollywood bavusa izinto futhi nje ake ngikhulume nje umzuzwana ngalokhu ngaphambi kokuba siqhubeke. Kwakunento ephumayo kungekudala ukuthi indoda eHollywood akukho okumelene nendoda manje ingefayo uKristu ayifelayo, kodwa nje ukunikhombisa Bakambe into encane ebizwa ngokuthi abantwanyana babevame ukuyibiza ngokuthi isondo elidlalwa ngokutshikizisa umzimba. Isondo elidlalwa ngokutshikizisa umzimba noma ukuthize futhi uma nake nayiqaphela into enobunhlamba nezinto ezilandela leso sigaba kubantwana abancane lokho akulungile.
Hollywood is full of
manje iHollywood sigcwele abalwa ngezibhamu. Manje noma ubani owazi umlando uyazi ukuthi labo bantu emuva lapho ngalezo zinsuku lowo kwakuyilabo abalwa ngezibhamu njengabafo abehlukene babengesizo izakhamizi ezihloniphekile babengamambuka babefana no Capone no Dillinger nomdlalo waseHollywood abawubiza kwi-television bawubiza ngentuthu yesibhamu. Futhi ngezwa ngumqaphelisi ngolunye usuku ukuthi umfo owudlalayo u-Arnez noma okuthize noma u-Arnez noma ngiyalikhohlwa ukuthi ubani igama lakhe futhi ufanele ukuthatha umele uMatt Dillon owayeyiphoyisa eliphatha isifunda eKansas. NoMatt Dillon wayephuzi njengonogwatya wadubula indoda angamashumi amabili nesishiyagalombili ngemumva abantu abanganacala ephumela ngaphandle kwedolobha lasedodge futhi elinde ehlathini futhi uma kuza indoda lowo muntu mumbe wayemiza futhi amtshele ukuthi kwakuza isigelekeqe sidlula bese-ke ehlala phandle lapho uma indoda ingena wayeyidubula ngemumva.
God that comes down, why it's absolutely glorifying sin.
Manje sithola ukuthi ungumfo omkhulu owehlayo ngani ngoqobo kudumisa isono kodwa abantwana abancane bezwe lakithi banganitshela okuningi ngoMatt Dillon kunoma benganitshela ngoJesu Kristu. Izitolo ezithengisa izinto zosheleni nomnyango wezingubo zokugqoka silenga sigcwele ezincane zezibhamu zamathoyizi nezigqoko ezincane obungazithenga nomaphi. Kulungile ukugqoka lokho kodwa ngiyanitshela nje nyabo manje-ke izwe lezohwebo liqosha leyo nto futhi lenze izititi zamadola ngayo. Sinalokhu esikubiza ngosuku lukaPatrick ongcwele. Sinalokhu esibiza lezi ngamaholide ezenkolo. Nezwe lezohwebo likuxoshile futhi benze izigidi zamadola. Usuku lukamama, isiqhele sezimbali, ngani? Soko zonke kufanele kube usuku oluhloniphekile kumama. Uphumele ndawo eyedwa, hamba uyombona. Lokho bekungabiza ukwedlula yonke imbali obungamthumelela yona kumbe noma yini enye. Niyabo kodwa bayakucosha iphimbo futhi sikuhlanganisa phakathi thaca nakho. Ngempela akufanele kodwa ngizokwenze njani na? Niyabo nje ngizama ukufinyelela ephuzwini lapha ukunitshela into ethize engiyikholwayo. Iphimbo livela kancane, iphimbo likaNkulunkulu. Manje sithola ukuthi bahola ngesitayela futhi selake laqaphela abafana bethu abasebancane usephunduke uRicky noElvis. Unomntwana obizwa ngalelo lishintshe ngokukhulu kushesha umbize ngonumber 1 noma 2 noma okuthize. Ungakwenzi lokho kubi kabi wena uthi mihluko muni ochazwa igama na ngani impela lichaza okuthize. Igama lakho lenza isimilo sempilo yakho. Manje mfowethu Branham usekubalulekeni kwezinombolo. Qhabo angisuye ngiku isho kanje inkosi. Kwakungani ngenkathi uJakobe waphila ngegama lakhe njengomkhohlisi umqineli uJakobe futhi ngenkathi uNkulunkulu emshintsha washintsha igama lakhe.
God changed Saul to Paul. Simon.
UNkulunkulu washintsha uSawule waba nguPawulu, uSimoni waba nguPetro. Impela linento ethize noRicky noElvis namagama anjengalelo igama lesimodeli laseMelika eliphosa ingane ngokuzenzekela ingene ngqo kukho kulokho. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthi nina manje ngithemba ukuthi angikungono ngesekele futhi ngingadedi kakhulu kule ngatsha lapha. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthi nina ukuthi ningaqondi.
Kodwa
zonke lezi zinto akuqondi wangisho. Nangumuntu ojwayelekile nje abakubambi ngoba banenkambiso yodwa ilokho kuphela ababulalelayo lawo maphimbo.
There's a voice of philosophers. Communism.
Kunephimbo lezathu lokudabuka kwezinto bukhomanishi ethembisa into ethize abangenakuhlala ngayo futhi nokho ipercent elikhulu labantu baseMelika. Basongeleke ubukhomanisi. Manje kade ngise bukhomanisini ezindaweni zobukhomanisi njalo eGermany, empumalanga yeBerlin.
They had great big houses to show the outside.
Babenezindlu ezinkulukazi ukukhombisa ngaphandle. Ubokuhamba ngaphakathi kwazo aziqedwe ngisho. Ngumnotho wamanga. Bazama ukufutela ngale into ethize. Futhi eRashiya indawo yokuzalwa kobukhomanisi okungukuthi iminyaka eminingi edlula ngenkathi ngisengumshumayeli ongumfana nje ngathi iminyaka engamashumi amathathu nantathu eyadlula ngenkathi ubunazi bufashizimu nobukhomanisi buvela ngathi ngikhuluma egameni lenkosi bonke bayophethela kubukhomanisi. Kodwa senake nacabanga uNkulunkulu usishiyele umgwaqo ophahlwe izihlahla ukuba siphume ngawo. Uma nje besizowuthatha linye kuphela iphesente eRashiya elingubukhomanisi iphesente elilodwa kodwa bayiphesente elilawulayo.
1% of communism. 1% of Russia is communism rather.
Iphesente elilodwa lobukhomanisi. Ipesente lodwa leRashiya ngobukhomanisi njalo kodwa bayalawula neke fanayo Hollywood indawo eyodwa kodwa bayalawula sisha kubodwa kokuthathu noma okubili kokuthathu wena labantu bonke ezweni base United States liye esontweni futhi ngamalunga esonto kodwa balawula lawo mahlelo.
What communism needs over there?
Wokuthi ubukhomanisi laphaya iphimbo likaNkulunkulu elivuka phakathi kwabo futhi lingabubeka ehlazweni eFinland ngenkathi lowo mfana omncane evuswa kwabafileyo ngalolo suku futhi babengiletha ngokuqele ngezikwele ezintathu lapho lo mfo omncane avuswa khona ofile amasosha angamakhomanisi amaRashiya emi lapho ngesalute samaRashiya nezinyembezi zehla ezikhathini zawo athi siyawamukela uNkulunkulu angavusa abafileyo. Kungukunganaki kwebandla eKatolika nebandla lamaLuthela nawo onke lawo mabandla futhi athathe yonke imali futhi akha izihlangano futhi abantu bengabaniki lutho baphila njengabo bonke abanye abantu.
Kune
okudingwa iRashiya ngumprofethi ukuba avuke enkundleni enezi lenkosi elingavala umlomo banjeke lelo presente elingamashumi ayisiyagalolunye liyokwengamela.
What America needs is a voice of the prophet of God.
Ukuthiwa iMelika iphimbo lomprofeti kaNkulunkulu ongasuba futhi kheki Hollywood futhi akhelezi izinto egameni kaJesu Kristu nebandla likaMoya ongcwele liyokwengamela. Kuninga kakhulu ukudideka niyabo amaphimbo amaningi kakhulu ukuphambana nalo.
The church, its voice.
Ibandla iphimbo lalo ngalinye lifuna amalungu amaningi. Baptist ifuna onke. Methodist ifuna onke. Presbyterian sonke sinalawa. Nekatolika ibukeka sengathi izokuthatha konke futhi azokwenza. Impela lelo iphimbo likaNkulunkulu liphuma laleli iBhayibheli azobusa. Kodwa uNkulunkulu phezu konke ekugcineni uyobusa abangcwele bayokwengamela. Ngolunye usuku iBhayibheli lasho njalo bayokwengamela.
Such an awful lot of voices. Then there
is ngoba yamaphimbo asabeka kangaka. Manje ke kunephimbo lomprofeti wamanga. Lelo iphimbo elibi kabi. Indoda ezibiza ngomprofeti. Umprofeti kusobala ngumshumayeli igama lesimanje umprofeti ngokoqobo kusho indoda eshumayela phansi kokuphefumulelwa.
There is
futhi kunendoda emayo futhi izibize ngomprofeti futhi iphika izwi kaNkulunkulu iphika iqiniso likaNkulunkulu kunamaphimba amaningi kakhulu emizuzwaneni embalwa nje edlule bekunomfowethu phandle lapho engilayela ukuthi angingene kanjani phezulu lapha kodwa ngiqagele umangele ukuthi kungani ngenyuke ngomgwaqo ngase ngijika ngase ngibuya uma ukhona mfowethu bengilalele into ethize bekungabangani bethu bethu abangamakhaladi Negro.
They got a temple here and they call it the Elijah Muhammad or something. Young Elijah Muhammad.
Baya tempeli lapha futhi abizwa ukuthi iElijah Muhammad noma ukuthize iElijah Muhammad esencane ivuka nephimbo futhi bethi bayiphimbo elizokhipha isizwe samakhalathi kulenxushu nxushu.
That you see the very
loco niyabo yona impela into isilumani labo lilapha ababo abakholwa nguMuhammad nani anibonini leso yizimpela isendlalelo sakho kuyiphutha.
The colored people just like the white people, brown people,
abantu abangamakhaladi njengabelungu nje abantu abantsundu nabantu abampofu hayi ukubuyela emuva kubuMuhammad kodwa ukubuyela kuKristu yona impela imigomo iBhayibheli elifundisayo
uMuhammad
buphambene nezwi. Manje ngibe nenhlanhla yokuholela izinkulungwane eziyishumi zabakaMuhammad kuKristu ngesikhathi esisodwa eThekwini eNingizimu Afrika. Akuvezi lutho kodwa isayensi ephathelene nengqondo futhi isayensi ephathelene nengqondo ilungile inqobo nje uma isayensi ephathelene nengqondo ingaliphiki izwi. Kodwa uma isayense ephathelene nengqondo iphika izwi khona-ke isayense ephathelene nengqondo iyiphutha inikeza iphimbo elingaqondakali. Kunezinye izinto zonke eziyowedlula ngaphandle kwezwi kaNkulunkulu. UJesu washo njalo kodlula amazulu nomhlaba ngepha izwi lami lisoze ledlula ngakhona yabo sifanele sihlale nezwi iphimbo eziningi kakhulu izinto ezididanayo abantu basukuma abalazi izwi futhi basho izinto futhi mhlawumbe kuzwakala kunomqondo impela bukhomanisi buzwakala buyinto enomqondo impela wonke umuntu uyafana abasekho onqiwa nkulu bonke bangamakhomanisi senake nama kubani cabanga ukuthi leyo imvuselelo yamanga bukhomanisi bungamanga na futhi wakwenza kuphi kube yiphethini konke na uJesu wathi imimoya emibili iyosondelana kakhulu iyodukisa abakhethiweyo uma kungenzeka.
And everything the devil's got, it's a perversion of what God created. Sin is righteousness perverted.
Futhi yonke into udevela nayo kuyimpendukezelo yalokho uNkulunkulu akudalayo. Isono singukulunga kuphendukezelo amanga iqiniso limelwe ngokungesikho ukuphinga kuyiyi isenzo uNkulunkulu asimisela kuso siphendukezelwe.
Unbelief is the perversion of belief.
Bonke ungakholwa kwimpendukezelo yokukholwa ufanele uphike iqiniso ukuze uthathe impendukezelo niyabo kondisani lamaphimbo ahloleni ngezwi futhi nibone ukuthi ayiqiniso yini. Oh, bese waqhubeka kanjani siqhubeke ngalamaphimbo namhlanje kodwa isikhathi sethu sesedlule kodwa amaphimbo amaningi kakhulu abantu abangazi ukuthi bazokwenze njani. I-Methodist ekugcineni izozomshumayeli wamabhaptisti bayoya laphaya bayohlala lapho isikhashana bese kuthi-ke beya kuyiluthela. Nakumapentecostal banamaqembu ehlukene elinye liyogijimela kwelinye nelinye kwelinye bese-ke uya emumva naphambili ukhombisa ukuthi awugxilile. Yizwa iphimbo lakhe nanti lilotshwe ephepheni iphimbo liyoqiniswa uma liyiqiniso. Izo lebanda lazi kuti lizokwenza njani. Izo lezo mbusazwe lisenqushunqushwini. Yonke into ibonakala isenqushunqushwini. Abafo babaleka besuka lapha. Enye into iyavuka, enye ichathethe, elinye ibhanti. Ngenkathi ngise Roma, banezipikili eziqinisekisiwe ezehlukene eziyishumi nesishiyagalolunye esabethelwa esandleni sikaJesu, futhi zintathu kuphela, kodwa nokho banerekhodi ukuthi yishumi nesishiyagalolunye ezehlukene. Kodwa mehluka muni ukuthi ubani onezipikili na? UKristu azange asishiyele izipikili ukuba sizikhonze, wasishiyela umangcwele ngezwi lakhe. Lezi zibonakaliso siyakubalandela abakholwayo, bayoba nesipikili sasekuqaleni, bayoba ne lezi zibonakaliso siyakubalandela abakholwayo, bayoba ngabehlelo engaliqalayo, alikho aliqalayo. Niyabona ukuthi iphimbo liphambene kanjani na? Kodwa lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, ngegama lami bayokhipha amademoni. Nanto yizi, bayokhuluma ngezilimi ezintsha, baphathe izinyoka, lokho ayikukuba nangozi. Uma bephuza okubulalayo, akuyikubakhathaza. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo, baya kusinda. Futhi bhekisisani lezi zinto, uhlanganisa nawo wonke umbhalo ndawonye. Manje lokho kodwa akuyikukuqinisa hlobo. Yilapho thina amaPentecostal esifika khona emgwaqeni ongesiwo. Akashongo yini uJesu abaningi bayakuza kimi ngalolo suku futhi bathi, Nkosi, angenzanga yini imisebenzi yamandla ngegama lakho na? Angiprofethanga yini ngegama lakho na? Angikwenzanga yini konke lokhu ngegama lakho na? Futhi uJesu wathi, sukani kimi nina benzi bokubi, angizange nginazi.
Do you see my sisters? And my brothers,
niyabona dadewethu nabafowethu, yingani ngisigcaka futhi ngisibeka icala lesi sizukulwane na? Ungahle ukhulume ngolimi njengolwabantu nezingelosi, ungahle usine emoyeni macala onke ebandleni, lokho akuhlangane nalo. Ngibabonile abakamahomete besina bezungeza kanjalo. Ngimzidokotela ikamu lenyanga mthakathi, ngabona abathakathikazi besukuma futhi bakhulume ngezilimi futhi bakuhumushe futhi basho khona impela okwakuzokwenzeka futhi kwenzeka ngaleyo ndlela. Ngibone ngisho nepetela liphakama futhi libhala ngezilimi ezingaziwa futhi munye kuphela lapho ongakufunda futhi kwakungokukadevil.
You can't base your eternal destiny.
Saphakade phezu kwelinye idlingozi. USathane angazuveza nanoma yini. Liphi lalawo madlingozi?
Not it's to know Christ.
Kungukwazi uKristu into eshintshayo empilweni yakho. Bekisise impilo yakho futhi uyenze iphethini lezwi bese ubone ukuthi ukuphi. Uthatha uhlu lwezokuqukethwe impela.
In spite of all this impersonations, false voices,
phezu kwakho konke ukuzifanisa nabanye abantu, amaphimba amanga, abaprofethi bamanga, zonke lezi ezinye izinto equbukayo, uJesu wayeselokhu ethi, ngaphezu kwakho konke lokhu, uma noma imuphi umuntu eyokuzwa iphimbo lami futhi alandele emva kwami uyize. Lalelani ukuthuma kwakhe kithi namhlanje wonke lamaphimbo ukuthi ithebe kungathatha amahora ukuveza onke lamaphimbo futhi kuyadida kubantu kuyinto efikiselana umunyu futhi empeleni uthola ithuba lesibili ufanele ulithathe manje. Ungahle ungalitholi ithuba kulobusuku, ungahle ungalitholi ithuba kusasa, ni manje. Uma uzwa iphimbo lami ungayenzi lukhulu inhliziyo yakho njengasezinsukwini zokucunula. Isikhathi simanje, lezi isikhathi esemukelekile ukuthi uma noma imuphi umuntu eyokuzwa iphimbo lami, lokho kukhombisa ukuthi iphimbo lakhe belisangalokhu lilapho phakathi kwayo yonke inqushunqushu. Usalokhu enalo iphimbo.
His voice will ever remain. Here it is.
Ngani na? Iphimbo lakhe liyohlala njalo njalo. Nanti. Kodlula amazulu nomhlaba. kepha iphimbo lami lisoze ledlula izwi lakhe. Ake nje sithathe asithi eminye imizuzu emihlanu ngokushesha. Ningayithatha nizohlala isikhathi eside kangako noma imizuzu embalana. Manje ngizojaha. Asithathe nje abanye abalizwe leli phimbo futhi balihlonipha ukuthi labenza kanjani benza. Ukuthi labenza benzeni. Manje ngizokwedlula inqwaba yombhalo lapha ukuze nje ngiqonde ngqokini ukuthi laziguqula kanjani izimpilo zabo futhi bonke elali ngabo ukuthi baba kanjani ngumuntu oyinqaba. Sikubiza ngumuntu oyinqaba. Wonke umuntu owake wakholwa uNkulunkulu wayethathwa njengomuntu oyinqaba ngoba uma usenkambweni yezwe kukhona okungalungile kuwe. Ukuba ngumKristu uzofanele ube ngumuntu oyinqaba ngokuba bonke labo abaphila ngomesabo uNkulunkulu kuKristu bayakuhlushwa yizwe wayesezweni nezwe lenziwa ngaye nezwe alimazanga ngokushesha manje elisisani njengoba sivala.
Adam heard his voice in the cool of the evening.
Uadamu walizo iphimbo lakhe ekupholeni kwakusihlwa futhi wayenenhlanganyelo naye. Kwakungekho kulahlwa kuAdamu. Walizo iphimbo likaNkulunkulu wayesethi, baba, manje sengiyacambalala phansi ukuba ngilale. Wayesecambalala phansi noEva engalweni yakhe, ibhubesi ingwe nezilwane zasendle zikube ngqo zimzungeze. Kwakungekho kulimaza, ingekho indlela yokuthola ukugula, ingekho indlela yokumangala uma engavuka ekuseni bazovuka. U-Adamu alizwa iphimbo lakhe ngendlela ayefanele alizwe ngayo.
But one day he heard his wife's voice. Better leave that alone for a while.
Kodwa ngolunye usuku wezwa iphimbo lomkakhe. Kungcono ngikushiye kanjalo lokho okwesikhashana. Kodwa walalela iphimbo lingafanele. Nokho kwakungumkakhe. Ifindo lisondeleka kunawo onke ayenayo emhlabeni. Kungani engazange njengoJobe ukhulumisa okomfazi oyisiwula. Futhi ukuba kwakungaba njalo sonke isintu sasiyophila esikhundleni sokufa. Laguqula indlela yezidalwa ezingabantu nesikhathi. Kodwa wezwa iphimbo likaNkulunkulu wayenenhlanganyelo nalo. Kodwa ngenkathi ejika wathi, kanjani ukuthi umkakhe wayenze okungalungile na? Khumbulani wawubukeka emehlweni. Cabanga ukuthi namhlanje ukuthi inhlanganyelo yethu ibandla. Cabanga ukuthi impumelelo yethu namhlanje uNkulunkulu emamatheka phezu kwethu. Kubukeka kukuhle, akubukeka kukuhle ngenkathi uMikaya ema lapho phambi kwabaprofethi abangamakhulu amane. Nezwe lonke lalingelabo, namaFilisti ayephezu kwalo, noma amaSiriya. Kwakubukeka kukuhle. Lawa abaprofethi wayesho, kumela lapho lelo lingelethu lithathe. Kodwa lalingesilo iphimbo likaNkulunkulu. NoMikaya wajika wayeseqalekisa iphimbo. Futhi wayazi kanjani ukwenza lokho na? Ngoba umbono wakhe wawuhambisana nezinto. Ileyo ndlela kuphela yokulethemba nokulibona namhlanje kufanele kube yisezwini.
Then did you notice? After Adam listened to another voice besides God's voice.
Manje wena ukaphelile yini emva kokuba uAdamu elalele elinye iphimbo ngaphandle kwephimbo likaNkulunkulu umkakhe uQobo? Nebandla lilalela iphimbo lenhlangano yalo. Ijovela kubo izivumo kholo esikhundleni sezwi. Bavumela baphile noma ngayiphi indlela bafuna ngayo. Inqobo nje uma beya esontweni nelunga lebandla elithize. Yilokho kuthemqoka. Ukuxhumana okusondelene ukwedlula konke ikholo elinakho emhlabeni kubo. Ibandla.
But the believer, the believer, the closest connection is the Holy Spirit.
Konke ngumongcwele yizwi kaNkulunkulu.
So you find out.
Ngakho niyathola ukuthi uAdamu wasiqonda isimo sakhe futhi wezwa iphimbo likaNkulunkulu limemeza futhi wayesembethe amaqabunga omkhiwane ngaleyo nkathi. Kodwa kwakuyiphimbo lokulahlwa. Nikwenzeleni lokhu na?
I wonder if America today
ngiyamangala uma imelika namhlanje noma izwe emsindweni walo wezenkolo njengoba linjalo nemelika igwinya igwinywa lombolozi kuzoba inkolo kazwelonke masinya nje ubani ohlezi phambi kwami na ngiyazi ukuthi ngamatheyiphu futhi lizo emhlabeni jikelele sinezinhlelo zamatheyiphu ukuthi yonke imilayezo ifaka wonke umhlaba onke amanye amazwe
awu manje uma nizobuka futhi nibone nimi nje emaqabungeni omkhiwane nga iphimbo likaNkulunkulu leqiniso liphuma abazi ukuthi bazokwenze njani ngalo liyadida abazi ukuthi bazokwenze njani
quickly Noah heard the voice of God.
Ngokushesha unowezo iphimbo likaNkulunkulu lalilungiselela ukusindisa impilo yakhe futhi walandela iziyalo futhi wama.
If a man hears the voice, now listen, gets this real
good. Uma umuntu wezwa iphimbo manje lalelani kubambeni lokhu kahle ngempela ningehluleki uma umuntu ezwa iphimbo lento ethize futhi uma lifakazelwa ukuthi liyiphimbo likaNkulunkulu futhi lingesikhathi bese kuthi-ke lelo liphume livela kumuntu kwadlula amazulu nomhlaba kepha lelo zwi lingedlule uNowa wezwa iphimbo futhi lalahla izwe futhi bamedelela ngoba umlayezo wakhe awubambisananga nokuzuza ngezimpumelelo kwabo kodwa lana futhi labhubhisa umhlaba wonke niyabo iphimbo lakhe elaphumayo imbewu yayilele lapho yonke iminyaka kade kuyindlela efanayo Samuel wethu wangenkathi ezwa iphimbo likaNkulunkulu ukuthi waye ukhubeka nokuqeka u-Eli indoda eyayimkhulisile indoda eyayikade ingubabayi kuye futhi yayikade imkhulisile futhi yamondla bafowethu abangabefundisi ngingakwenza na abefundisi isikhathi esiningi phezu kwezinkundla zabo zobuhlelo nesivumo kholo izincwadi zabo ezibachazayo ephaketheni labo lakho impela okuthanjiswe ngamanzi yona impela inhlangano ebakhulisile futhi yabonda futhi yabakhulisa futhi ngokwendawo eyiyona yona yabafaka ebandleni futhi yabafaka enhlanganweni yebandla ngizofanele ninakuphansi kulokho abakufundisayo niyabo Ngoba yinto esele kakhulu kanjani encekwini kaNkulunkulu yeqiniso ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu nokuzodingeka ubuyele kuleyo nhlangano efanayo engumama uthi uyalahlwa ngoba awulemukeli lelizwi. Into enjepho akulikhoni kuSamuel kodwa wayengumprofethi wayedingeka akwenze kungakhathaleki noma ngabe kwakulimaza noma cha wayedingeka akwenze noma kanjani. NoMose Walizwe iphimbo likaNkulunkulu wayegcwele isayensi yezenkolo wayeyazi yonke imininingwane kodwa kwehluleka wezwa iphimbo likaNkulunkulu uMose akazange afane futhi akukho muntu ongafani neze ungahle uzwe ezindlebeni zakho iphimbo likhuluma kodwa uma uzwa enhlizweni yakho iphimbo likhuluma niyabo Kona ke uyezwa awubona ngeso lakho uyabuka ngeso lakho ubona ngenhliziyo yakho ubona into ethize uthi angiyiboni nje uqonda ukuthi awuyiqondi awuzwa ngezindlebe zakho uzwa ngenhliziyo yakho izikhathi eziningi izindlebe zenu izwa iphimbo likaNkulunkulu eqiniso futhi liwela kuwe njengamanzi ehlela emhlanu wedada kodwa uma uzwa ngempela Uzo ngenhliziyo yakho futhi yonke isayense yezenkolo uMose ayenayo wayengakaze abize iphimbo likaNkulunkulu kodwa ngolunye usuku uNkulunkulu wabiza lo melusi wezimvu oneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala ngale ecaleni elilodwa wayesekhuluma kuye wayeselibamba wafaze sokuthi wayenguNkulunkulu Into yokuqala ayeze kuMose kwakungukuqinisekisa izwi lakhe. Ngiyehla ngiyakukhumbula engakwethembisa. Nalokhu yilokho akwethembisela
izinsuku zokugcina uyovusa abantu kwabezizwe nazo zonke izithembiso. Lokhu ngiwethembisile, wathi Mose, gumula izicathulo zakho, ngamanye amazwi ihloniphe. Manje phonsa phansi udondo lolwakho, nenduku eyomile yasogwadule yaphenduka inyoka. NoMose wayibamba futhi yabuyela esimweni sayo futhi. Niyabo wazi ukuthi kwakunguNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu washo izwi kaNkulunkulu, izwi ayelikhuluma lathi phonsa phansi induku esesandleni sakho, lelo yizwi kaNkulunkulu. Ungazami ukwenza into efanayo, lelo akusilo izwi kaNkulunkulu kuwe, lelo yizwi kaNkulunkulu kuMose. Nathi izwi kaNkulunkulu kuwe, phonsa phansi induku yaphenduka inyoka. Lathi manje yayisawa na koshe uyibambe ngomsila, futhi yabuye yabuyela emuva izwi kaNkulunkulu kuye. Wenzani na? uNkulunkulu waqinisekisa izwi lakhe. Ngathi lucingo lapha ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, cishe kwakukade cishe sekungunyaka, sekwedlule ngaphezu ngonyaka, inenekazi elincane ekugcineni kokuxhumana ngotelefoni nomshumayeli oyibhaptisti nomshumayeli eyipentecostal. Lathi mfowethu Branham, inkosi ingenze umprofetikazi. Ngathi kuhle. Lathi uyazi ngiyatshelwa ukuthi wathi wafakaza ukuthi inkonzo yami yayingekaNkulunkulu. Manje nganginganakukwenza lokho kuphambene nezwi. Ngakho ngathi, nenekazi, leso isiphosiso angikwazi ngisho nawe. Umshumayeli oyibhaptisti ngamuzwa umshumayeli oyipentecostal lathi, awu nginomhlangano lapha, laselithi inkosi yenza izinto ezinkulu. Ngathi ngiyabonga ngalokho. Lathi ngathi, isike yakutshela noma yini okwamanje na? Lathi yebo, ngiphethe uhlelo olukhulu ngesandla. Ngathi kuyamangalisa. Ngathi manje luyini uhlelo lwakho na? Ngathi ikutshele ini inkosi na? Lathi yana ePhoenix eArizona, mhlazi ukuthi nokuthi ngizobeke sengikunikeza imayini yegolide yomdashi eyalahlekayo, futhi uzothatha leli golide elitholakala phakathi lapho, futhi uzoxhasa izithonywa zenkolo umhlaba jikelele. Sibe sazi sonke ukuthi imayini yomdashi eyalahleka iyinganekwane. Kakasho ngathi, awu ngizokutshela ukuthi uzothola kanjani ukuthi ngabe ukaNkulunkulu yini noma cha. Ngathi yeba lapho ngalolo suku, futhi uma kunguwe othola imayini yomdashi elahlekayo, khona-ke nguNkulunkulu. Uma ungayitholi imayini yomdashi eyahlekayo, khona-ke uphenduke bese ukhipha lowo moya wamanga kuwe. Utholakala kanjalo-ke ukuthi ngabe nguNkulunkulu noma cha. uNkulunkulu wathi, Mose, iphonse phansi induku futhi izojika ibe yinyoka. Wawenza. Wathi icoshe futhi izoba yinduku futhi wawenza. Uma uNkulunkulu ezethembiso senkonzo ngalolu izinsuku zokugcina, uzasiqinisa ngayiqali nje indlela athi uyosenza ngayo. Khona-ke uyazi ukuthi unephimbo elifanele, ulalele into efanele, ngoba yizwi liqiniswa. Niyabo. Kanjani? Ngiyaxolisa, ngikulungile. UMose wenza ngowehlukile. Bukani ukuthi yinto eqake kanjani uMose ayenzile. Manje njalo uma ulandela iphimbo likaNkulunkulu uyahlanga ezweni. Ngosuku olulandelayo kutholakala uMose nomkakhe ehlezi phezu komnyuzi nomncinyana enqulweni yakhe, noma leso isiningizimu umntwana enqulweni yakhe, futhi babe lapho leli khehle nentshebe ilenga kanje nekhanda lalo elinempandla licwebezela induku esandleni salo, lihola imbongolo encane lehlela ngqo ngaseGibhithe lihamba ngokukhulu ukushesha elingakwenza omunye umuntu. Wathi, Mose, uyaphi na? Ngahlela eGibhithe uyoyidla into. Lapho ayekade ehlulekile njengensizwa, wayehlulekile njengendoda yezempi, kodwa lapha wayehlela ukuyolidla futhi wakwenza. Ngani na? Wayelizwile iphimbo likaNkulunkulu futhi walibona liqinisekiswa lalolu suku ngezinto eyayizososukwini lwakhe wakubona. UPawulu umFarisi ozazisayo egcwele nje isayensi yezenkolo ngakho konke ayengakwenza, kodwa ngolunye usuku wezwa iphimbo likaNkulunkulu, wabona insika yomlilo futhi wazi ukuthi kwakukhona into ethize ehlukile yaguqula impilo yakhe. Awunandaba ukuthi bangaki abafarisi, bangaki ophuleli, kumbe noma yini enye eyayingamemeza uPawulu unephutha, unephutha. UPawulu ngenkathi ezwe iphimbo likaNkulunkulu wazi ukuthi laliyiqiniso. uPetro ekhona njengoba wayengaba njalo egcina amasiko abadala wayengenakudla noma iyiphi inyama qaba umnumzane wayengenalutho ayengalenza ngakho nhlobo wayegcina amasiko ngempela abadala ezweni ngqo kwenzekani na ngelinye ilanga wezwa iphimbo likaNkulunkulu okubizi lokho okujwayelekile nokungahlanzekile uma ngikwenza kuhlanzeke wayeyindoda esiguqukile wayeselungele ukuya noma yikuphi lapho inkosi emthume khona sengivala ngingathe ngisho lokhu kwakunendoda ngesinye isikhathi eyayiyikholwa yayikadifile isifile izinto ezine yayisethuneni inuka ibolile kodwa yezwa iphimbo likaNkulunkulu likhuluma Lazaro phuma futhi lakhipha indoda emva kokuba isifile futhi yabola belifanele lenzeni ebandleni elithe nokuphila kulo na belifanele libavuse efutufutwini yawo onke lamaphimbo esikhulume ngawo ezenkolo ezombusazi Hollywood zonke iziprofeto zamanga nezinto eziphumileyo phakathi kwakho konke iphimbo likaNkulunkulu leqiniso liyobiza indoda efile esonweni nasesiphambukweni ekuphileni futhi belifanele lithathe ibandla elihlubukile futhi lilibize ekuphileni futhi impela kumbulani sengivala ngisho lokhu ngizobe sengivala ke uJesu wathi isikhathi siyofika lapho wonke owayesethuneni eyolizwe iphimbo likaNkulunkulu futhi nizolizwa akunandaba ukuthi simo sini okuso uzolizwa noma kanjani futhi abanye babo abaphuma emathuneni bayoza ekulahlweni bezwe iphimbo likaNkulunkulu liyalahla futhi uma ulizwa namhlanje emva kwesikhathi eside kangaka uma nilizwa iphimbo lami ningazenzi lukhulu izinhliziyo zenu njengoba nenza ngezinsuku zokucunula futhi uma ninabantu bePentecostal uzenza iqembu phandle ezivumeni kukholo futhi kokwezwe benesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika ngaphambi kokuba nivuke ekuvukeni ukuba nilahlwe ngoba iphimbo likaNkulunkulu elikhuluma kini manje ngezwe liyonilahla ngalolo suku. Uma uyikholwa elisivivi nje iphimbo likaNkulunkulu liyamemeza enhlizweni yakho kulokhu kusa uyikholwa elisivivi kungcono uphenduke. Uyena wesizana besifazane bafana namantombazane ongamphileli uKristu nephimbo likaNkulunkulu likhuluma kuwe ngezwi lakhe futhi lithi yeka ukwenza lokho ngono kwenze ngoba uzolizwa futhi ngolusuku futhi lizokulahla ungeke waliphika likhuluma kuwe manje futhi kumbulani liqoshiwe
and those who does right and hears his voice will rise.
Nalabo wenza okufanele futhi ozwa iphimbo lakhe uyovukela ekulungeni enkazimulweni ezulwini ngakho uzozwa iphimbo likaNkulunkulu ngesisikhathi mhlawumbe ngokuzwakala kancane kulokhu ukusa likhuluma enhlizweni yakho ukuthi ufanele ukuphenduka endleleni ohamba ngayo uphendukele kuNkulunkulu manje khumbulani bayoliqopha lelo phimbo elikhuluma enhlizweni yakho ezulwini futhi ngolusuku uma uJesu esebiza na wonke lowo osethuneni bonke abalungile nabangalungile bayovuka bese kuthi ke lona leli phimbo elifanayo liyonyenyeza libuyele kuwe ngo ePhoenix eArizona nesonto elithize ekuseni ngenkathi umfundisi enihlalisa isikhathi eside kangaka ekukhuluma ngephimbo ngakhuluma kini nganitshela nina besifazane ukuba niyeke izinwele zenu zikhule yekani ukugqoka ngokungenasimilo ngatshela wena wesilisa ukuba uyeke lokho kuqamba amanga okubhema ngatshela nina bashumayeli ukuba nibuyele ezweni likaNkulunkulu niyabona ukuthi ngiqonde ukutheni na kunjalo lelo phimbo elihashazayo lithi kungafanela uma ngangizoza njengoNikodemu ngangiyobe ngisalokhu ngizama ukufinyelela lapho ngangiyoza kuye futhi ngiphume lapha ogwadule endawo futhi ngithi Nkosi uNkulunkulu
ngilapha ngiguqule manje ngibumbe ngendlela yakho uyelani ezweni ndawo lapho enibona khona ukuthi niyasuka ezweni uyelani ngo kulokho ngoba iketango liqine kakhulu ekuxhumaneni kwalo okubuthatha kakhulu futhi noma ikuphi empilweni yakho ukuthi ushiye umyalo kaNkulunkulu ukuba ukhonze isiko yilapho iketango lakho lizoqhabuka khona akunandaba ukuthi ugcile kangakanani kwenye into bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo asikhuleke namhlanje emva kwesikhathi eside kangaka nkosi washo ukuthi uyokhuluma yolokwa imithetho yakho eziphepheni zenhliziyo angazi ukuthi yini emiphambi kwami into kuphela engazi ukuyenza uthatha izwi lakho bese ngilisabalalisa impela liyohlala phansi kwamanye amadwala ndawo ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzokhuluma kuwo wonke umuntu omusha wonke ophakathi nendima yempilo umuntu omdala noma ungaba ngubani khuluma entizweni yami Nkosi khuluma kulezi zinhliziyo zabefundisi khuluma entizweni yebandla siyakhuleka baba ukuthi namhlanje sizozwa iphimbo lakho futhi siyazi njengoba kwakunjalo ngezinsuku zika Samuel umbono oyivela kancane uyinto eyivela kancane futhi kwashaqisa abantu kunjalo nanamhlanje sinamaphupho nabaphuphi sinezikhulumi nabahumushi kodwa umbono oyivela kancane uvela nezwi lenkosi futhi waqondisa siyakhuleka baba wasezulwini ukuthi lelo phimbo elali imemeza ihlane lungisana indlela yenkosi ukuthi siyakholwa ukuthi umoya ongcwele unikeza lelo phimbo futhi namhlanje lungiselelani ukufika kwenkosi futhi linqaba kanjani ngoba maningi kakhulu amanye amaphimbo ukulenza ndikindiki nokulikhipha kodwa lingeli nomusa ezindlebeni zalabo abalizwayo ngikhulekela ukuthi umoya ongcwele manje uzokwenza umsebenzi ezinhlizweni zethu sonke futhi sizakhothamisa amakhanda ethu futhi ngithemba ukuthi izinhliziyo zethu zikhotheme uma wazi ndawo ukuthi awulalelanga empilweni yakho wazi ukuthi umbhalo uthize ukuthi uyazi ukuthi lokho ngokufundisa kweBhayibheli ukuthi kade awubambisananga nawo ngoba into ethize iphimbo leHollywood likwenze wenza into ehlukile indawo ethize ukuthi nina befundisi uthola indawo eBhayibhelini lelo iqiniso ngempela kodwa uyazi inhlangano yakho ibingakukhipha uma ufundise lokho futhi uyazi ukuthi iqiniso ngokuqobo yini bantu enithatha into engalungile eniphila impilo engafanele nina bobaba nomama ongazami ukuqondisa abantwana benu ningazami ukubakhulisa ningazama ngawo onke amandla enu futhi baqhubeka ngokwezwe noma kanjani kodwa nibeka isibonelo phambi kwabo futhi uma ningakwenzi iphimbo likaNkulunkulu likhuluma kini ningakwenzi lokho futhi manje nawo onke amakhanda ekhotheme nawo onke amehlo evaliwe futhi kwangathi uNkulunkulu wasezulwini angabuka phansi ezinhlizweni zalowo muntu olambile futhi othola indawo lapho bese putheni Nane Sande siphakamele uNkulunkulu uthi Nkosi ngilifisa ngeqiniso iphimbo lakho ukuba likhiphe konke ukungakholwa nazo zonke izinto engafani nawe futhi ungenze ngibe yilokho obungathanda ngibe yikho ningaziphakamisa izandla zenu nisa iNkosi nibusise uNkulunkulu anibusise
Then the Bible said Jesus said in the spite of all these other voices
Manje ke iBhayibheli lathi uJesu wathi naphezu kwawo onke lawa amaphimbo nokho uma umuntu eyozwa iphimbo lami amlandele uzosithola isifiso sakho
Lord time is running out
Kosi isikhathi siyabaleka kodwa iBhayibheli lasho ukuthi abaningi abakhola babhaptizwa Ngiyakholeka baba wasezulwini ukuthi bonke labo abaphamise izandla zabo ekuvumeni kweqiniso ukuthi izwi kaNkulunkulu abalifundile futhi babona ukuthi kade besephutheni angizange ngiwubuke uhafu wabo akusikho kwami ukubuka kungokwakho ukubuka Nkosi uyayazi injongo nempokophelo emva kwesandla esiphakamile Makuti bona kusukela kulo lelihora bazimisela enhlizweni yabo kusukela kulolu suku emva kwalokhu ngizothatha izwi likaNkulunkulu nephembu likaNkulunkulu bese ngililandela akunandaba ukuthi intengo iyini futhi bakhumbule emqondweni wabo lapho behamba iculo lembongi uJesu ufanele athwale isiphambano yedwa futhi lonke izwe lihambe likhululekile naqhabo kunesiphambano sawo wonke umuntu kunesiphambano sami esiphambano esithwaniselwe ngiyosithwala ngize ngikhululwe ukufa bese kuthi ke uma iphimbo likaNkulunkulu likhuluma ngiyophuma ngise kulungeni kwakhe ngokuba ngilandele iphimbo lakhe iphimbo lezi lakhe ngibanikela kuwe manje Nkosi egameni likaJesu Kristu.
Now while we have our heads bowed, you making your confession.
Manje sisakhothamisa amakhanda ethu, wena owenza ukuvuma kwakho nesithembiso sakho. Ngiyamangala ngomfana omncane ohlezi lapha. Esonta ikhanda lakhe elijikisa futhi kunephimbo lebandla. Ngiyinkosi ephilisa zonke izifo zenu. Lelo yiphimbo ebandleni. Futhi nonke nina elinesidingo sokuphiliswa. Futhi niphila impilo ehlukaniselwe kulo lonke izwi likaNkulunkulu enaziyo ukuthi liqinisile futhi ninesidingo sokuphiliswa. Angazi noma ubungasiphakamisa nje isandla sakho, phakamisa isandla sakho Nkosi, nginesidingo sokuphiliswa. Kulungile manje, gcina lelo phimbo enhlizweni yakho. Ngiyinkosi ephilisa zonke izifo zakho. Khumbulani, uma izwi selikhulunyiwe lizofanele lifezeke. UJesu washo kuMarko weshumi nanye elamashumi amabili nambili, uma nithi kule ntaba ngukuleka futhi ningangabazi enhlizweni yenu kodwa nikholwe ukuthi enikushilo kuzofezeka, ningaba nakho enikushiloyo. Manje ngamunye ngendlela yethu uqobo manje khothamisa ikhanda lakho, yenza ukuvuma kwakho Nkosi, ngiyalikholwa izwi lakho, ngiyalizwa iphimbo lakho lingitshela ukuthi wena unguyena izolo namuhla naphakade. Ngizohamba ngehle bese ngibeka izandla phezu kwalo mntwana ngoba mncane kakhulu ukwazi ukuthi konke kumela nani. Umfana omncane oyigugu uthi akalingane nangonyaka noJoseph wami omncane. Futhi ngifuna nonke ukuba nibe nikhuleka, nikhuleka Nkosi. Ngiyalizwa iphimbo lakho, ngiyakholwa. Baba wasezulwini, siletha lezi zethameli kuwe ukuba zisindiswe umzimba wazo. Futhi Nkosi, lapha kuhlezi umntwana omncane bandla, uhehe ukunaka kwami ngaso sonke isikhathi emlayezweni ukubona umzali ehlala lapho ebambe umfo omncane. Ukubona isayensi ezemithi akukho themba lomfo omncane. Kunephimbo likaNkulunkulu eleqa yonke into. Futhi njengoba leli bandla lijoyine ndawo owonye ukwenza yonke imiyalo engaziyo ukuthi yenziwa kanjani, okuseleyo kungokwakho Baba. Ngiyehla futhi ngibeka izandla phezu kwalowo mntwana. Baba uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu, ngiyakulahla lokhu, makuthi amandla kaNkulunkulu ukuphilisa kaNkulunkulu kwangathi kungaba khona omkhulu umehluko kuye emizuzwini emihlanu elandelayo, kwangathi bonke bangeze kuNkulunkulu ngenxa yenkazimulo yakho.
Heavenly Father, you gave the promise. That's all I know. You gave the promise.
Baba wasezulwini, wanikeza isithembiso, yilokho kuphela engikwaziyo. Wanikeza isithembiso sesenziwe njengoba kushiwo. Uma nithi kulokhu futhi ngiyasho kuwo onke amademoni okugula noma okuhlushwa abopha lezi zethameli, abopha labantu bonke omoya bokungakholwa, ngithi sukani kubantu ngegama likaJesu Kristu.
Now we know it is written. And now it's been said, let it be done.
manje siyazi kulotshiwe futhi manje sekushiwo makwenziwe ekuhlonipheni nasenkazimulweni kaNkulunkulu futhi egameni likaJesu Kristu kuyacelwa. Manje nina eningahle nikholwe futhi nikholwa akunandaba ukuthi kwenzekani alidingi ukuba njalo imbewu iqathakele lapho leyo nto encane ethize phakathi kini lelo phimbo umzali walomntwana akunandaba ukuthi isimo somntwana sinjani niyakholwa yini ukuthi imbewu kaNkulunkulu iqathakele etizweni yenu ukuthi lowo mfana uzosinda nonke niyakhuleka nikhulekelana nikholwa ukuthi imbewu kaNkulunkulu iqathakele etizweni yenu ukugula kwami sekuphelile. Manje ke umkhuleko wokukholwa usukhulekelwe nina, shayelani phansi leso sidobo futhi uma uSathane eke azame buyani ngo ngimi kulelo bandla laseSpain lelo sonto ekuseni umkhuleko wokukholwa wakhulekelwa mina futhi uNkulunkulu wethembisa umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogula futhi uNkulunkulu uyakubavusa kuzofanele kufezeke nawukholwa thanini amen. UNkulunkulu alibusise. Manje ngizobuyisela inkonzo kumfowethu uRose, ngicabanga kanjalo lapha umfowethu Jewel Rose.